zako na kupenda. Kabisa sijielewi, hata wakipiga ngenga hapa kwangu wamefeli. Na huu barako kanichanganya mabebi, wengine wapo lakini siwaelewi. Yara utamu mapenzi asali kwangu wainaraza, ni kuchiti siwezi, nyumbani walisha nikataza. Kwako nukta
penzi imekolea,
kwako nukta
mabani nimejifia,
kwako nukta
raha wanipatia.
Oh, kwako nukta
fula yangu mile.
You my bodyguard, I'm your bodyguard. 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 You my bodyguard, I'm your bodyguard.
Every day I do wake up from home to studio. Every day I do wake up from home to radio. I dey play for Baba Godo. Hey Baba Godo, I dey play for Baba Godo. Hey Baba Godo, kwaya koma kaba, take care of monango. Menishika hapa kwa mwili kwenye roho, penzi lako matata kanivuruga mwenzio, na siwezi kukocha. Yara utamu mapenzi asali kwangu wainaraza, ni kuchiti siwezi, nyumbani walisha nikataza. Kwako nukta
penzi imekolea,
kwako nukta
mabani nimejifia,
kwako nukta
raha wanipatia.
Oh, kwako nukta
fula yangu ni wewe.
You my bodyguard, I'm your bodyguard. You my bodyguard, I'm your bodyguard. You my bodyguard, I'm your bodyguard. You my bodyguard, I'm your bodyguard.
Hobby more, hobby more.